studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare go lewru utti jena yamde sokidu studio tamani miden tawa ele maison de la presse o do wattu goto wodi do radio jamana jenne sekirabon compétitif wi de kanko ministre communi do kabaru mangal paden le leedi france di holitande de nyalo mo handaw mo domta to gawo to wattu jono wondi e wadde yilaru le leful sa hengel chad niger e mali sukabe jokol wonbe to gawo to be wattu jono be bi e beltile o do golle sane dum latu sababu so golleji leful g5 sa hengel solda sibbe jewel hono kani sakirede o do nokku jangal mudu sukabe gombe to gawo to be bi fa gube jaddi kobbe kabe jewta yel hon laamo hani wirfitirade kidal ko yaata milliyoji temenna e chapande jegum sefa dum anni wattede e projet ngaji le laamu motti o holitan wer gal do kaddal wadi hakkun leedi malindi e leedi france be ngaran fa bade kabaru kebe fa yotto yo dum wonon anka nyaame fa haare le raison joyobo e kulliti wi yewtere leedele kala dedde france korde mali hebi to medaay ngaji jetti jegum di fu hebama e birki sambe tel di kebama le fina tawa di wonon sembe kabaru di min jogini o do betande di bismillah modon e hedaade kanko ministre communi do kabaru solda sibe leedi france de yeruujo makko mo leedi almani holli tan wede il ala jabbino do o e be gonno dum woni hon leedi ele le fol sa hengel fu e mangal mudun be jihin to chatto be jidi to idriss debi ko ni fana mudu fa be jewto nyalo mo hande yalla hono golleji solda sibe le fol g5 sa hengol hani gollirede ko yaayi hono wori mohammedou samaseku
taggal jamina ministre leedi france sumani do solda sabe yahantu niger tun mo haali dum yidude e kananke leedi di mohammedou yusufu florence parli yahantu gawutun yidude e solasabe leedi france ngombe der barkanbe ton dun mo han yidude e kananke leedi mali ibrahim boubacar keita ministre leedi france mo ni do solasabe holiti wiide guldo dawol yo hunde nafone sanne e lewi mako tiagal botu jujure ngada do bamako do an hani kanko e general dako kaltuna do ngal do gubal jewta do kawanu mudu yalla ana ande ko golla o mbicintini wiide kananke leedi france macron e honorojo mako en lefoyelede de kuncani hore hejo golle yalla golleji ngal do gubal lato hakika e wattu botu jujure re ngada do nyande di leru jour jabbidu du kanon ko be lede g5 sahel de kani honorojo mabbe leedi france kawri do jui ngol gubal denta solo sabe ngal fanda mudu habdu jadin ko be ngal do gubal kangal juinede to siware tun der leedi mali na hani halfinede general djigi dako mo leedi mali imma de ngal do gubal yo habde gubbe jadin ko be e kala torraji de bi ngata der nukuji sahel e sahara o milioji temede nay kalisi euro woni ko gubal ngal hasindini kala leedi gondi der dental ngal ami ari yeltinde milio ji sapo euro fedde ino european politivide ne danto hakke milioji chapane joy euro
oro ministre holli tan wedo o yottiki to nyamay to kenya o yidde dum wonono dirte president isufu o wattu jono kanko president horejo leedi niger ndi o holli ti wide edum waylata da sababu so be jaw yalla hono ti laydi jaddin ko be ngatta fewde e leedi el deno kan hebnirede jogala faande kanko ministre leedi france ndi o holli ti wide wattu jono dum de do leedi el be ngaram be keba faba muya dum arme france mo no dotta barkan on sukabe jokol wonbe to gawo to be ko holli ti de be donti dum o do ministre sanne kanko no docteur Florence Perli o le majjon be ko litti wiide fa gube jaddin ko be kebe jewteedu yalla hono laamo haani virfitirato kidal ton sukabe jokolbe gawbe be mbi be kaaja nyalomo hande o France labbino hono wori le leedi malindi kede kanko no docteur Moussa Brema yoro kanko jottino kabaruji fedde do no bale halanane en gonde to gawo to ko mo sifi do hen do foccitango Mohamedou Samaseku
je crois que la vie
min mi la vie de grangal ministre kumani do solla sabe leedi France hunde mo ina jati sabi yo jewtade hono fuf gubal g5 humani galla bugollo jadin kobe be wawata juinede wattu jun o fay goto dulla wide habugollo jadin kobe woni burgol fuf hunjanede hore der sa leedi malindi e kedo leedi fuf denno kala dabare pentede gollo yo mojjere mawnde ka bangi goddo dun ko mine gawon kobe be pamali yo kudum sabi gilla sinigol talkul kawral gal fa yottade joni pelle barkan ma minisma gonbe to kidal ton dawrata no laamu leedi malindi wirfata ton yalla kidal na lato hono gaw leewi lamu leedi mali non yela amen kabaru jidi min kebata gawdo na kulita wide de ya fuf fedde barkan na jingana bangi goto der jogola kabaru kidal o
par rapport à la gestion de Kidal.
Ce crabe so ngabido be malame ande ngal o do bayni turton mi joju modo non noddi mi do di don numero ji di kalon ko jid don on taw mi do reponder don chapande jide joy chapande jitte nay sapo go sapo go chapande jide joy chapande jitte nay sapo did sapo didi leydi France li be bi wattu jone be ngara yaltin le hen dati faabe de lo be kani faabirade yimbe le gombe li lamu motto bangal kebe ko yaata milliyoji temmede nayi e chapan e jeegom sefa be anni yaltinde wattu jone fa paabo kabaru projet ngaji nayri di bangal nyaame fa haare kebe be jewtodo yelon be kani nitto nokkule godde kasen antobe bi be jewto yelon be kani faabirade ton durngol e ko nande modu fa yotto sukabe gombe li lamu motto kede kanko no dr Evelyn Decoro kanko woni kedjaado leydi France ni do mali do ko mo sifido hen do foccitango Mohamedou Sabaseku.
Le projet ACTED c'est de permettre
fanda projet ACTED o dawrude yimbe galleji mutidi kebata ngure kantide der on wat goto dun wuntande hore hakke ujunere itemre jeddi galleji kasindinde ngure e kanya sembinde kala golleji sembinoji kebe imade projet secours islamique France o gollididde e walde modi babe janginobe dudde yalla sukabe talibabe be ngatene hakkilo no fewi bangal juktitagol lo jande mabbe de e kanya ikintide be golleji ACTED yobri fuf imadraji der wattu dabbo sabi fugul dabare kabar ngure non denno buli yoga mu intinte bangi goddo dun min dawranno yimbe le galleji kewtata ngure e jawdi yalla ngurda mabbe na feewa projet secours islamique france o yohunde hayran yela amen e leku rata ko yo oda projet o lato sababu min keba wakandi kalisi goddo
d'autres financements à l'issue de la phase pilote
kayden mali yambini yamdere roobe le gombe le rumde afrique nde be kolitiwde sisili ciubare hitan hikande fa yotto yon roobe be gondi e wittirde no kanko aminata draman traware yo ministre kiddo le leedi meden do kumini do kabaru fina tawadu o holitiwde yoga e halay di fan kar yo wed do non ko horejo leedi france ndi o halno hono leedi el afrique de ngori ko mo holitiwde kabaru be ngu idon wonde nabde leedi el afrique de tiagal kanko aminata draman traware o holitiwde yo dum wana gonga sabi de wala foko france ndartata wotto jono so wana fa hada leedel afrique de yade yeso kede mo ko mo sifi do hen do foccitango Mohamedou Sabaseku
la jome panafricaine
e hakul am nyalama kettana do robe runde afrique latto sababu yewtude hitande fuf du darande robe der kabaru yopitere runde de ni mina wiide batte halaji do adad sukabe be robe afrique kebata so bindo dunti alaji de do runde yamber hikande no jogi fanda hertado den na de o do miju kanden yewtude bangal chadelo yoga enen e fedde African huncano de hore sanne kabaru dabareji robe bangal amtare kebe mabbe denna suni dawrali na robe be kinnoto kala ko buri huncane de hore darande enen robe be famdan sanne der imadraji rivere yimbe de amembe
dum wonon yewtere leedele kalawje delde France koore de don timmi ila alan jabbino do to abidjeto ko yata leedele chapande na e go on gonno ton holitam wede malidu tawama leedi do golleji be tawama le nokkule jetti birki sambe celli nokkuje jetti godde kasen kabaru fina tawa wiambe kibito medaille ngaji jetti do won medaille ngaji jeego di fu kebama e birki sambe celli didi kebama le kabaru fina tawa kede kanko no dirtu Amadou Diarra yalku yo kanko lamino hedjabe mali gonnobe tonbe ko mo sifido hen do foccitango Ousmane Niali Bouli.
C'est l'une des meilleures participations du Mali.
Mali wawa hebude hono dum lingal kawrital. En kebi medaille kangé jenebu dante wadi fa kebude mo le duddu makko metre ngaji temede nay. Dum wadi sey mango nyande mudum le Stade Félix Offoy Boigny yeso lede godde kawrude hen. Le duddu kasen kene fin tarware du hebani e medaille kalisi. Fa han e duddu Serifou Diadou hebi medaille jagawalle. Le duddu diwde labe tati. Le haro chaldi lojabe Mahamane Sako hebi medaille jagawalle. Le dadondiral duddu. En kebi bidu medaille jagawalle e judo medaille mo cektiden hebude le haro chaldingo le figol ballon heba fedde sukabe malinde kibi latake tatobo dum hokkibe medaille jagawalle bangal yewtire fina tawa jonuna arande illa mali fuddiyade fa mali heba medaille le nde yewtire lede kaloje francin kore dum latake weltare sanne Aboubakar Bablé Daraba le ko holliti le yewtire nde kibi medaille kalis
holitinde wiide dum won kambe malin kobbe wakkande biwrano abidjande nokku no dirtede eli boyama karma be goto kanyun gompiton neddo goto holitan wed o do kar o yoppudatol jarso mo gompiton neddo goto ciottono do goro dum wadi sababu du so mo blay mabbe di fumbir fi to abidjato
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kiram jurni den gelo don ne le kire duuji to en puirando tumbutu do hollitam wedi yimbe le gollobe radioji gombe ton be an gondi e famminede hono kabaru cellal e be ngurobe le wurti ton ko ni faana mudu fa be do yimbe dubbe kokka jamaare wonde ton de hakkilaji lobbino kabaru entin golbe ngu wurti ton lannibe o do golle do ni fedde malin kobbe wonde le leful sahengel do kolliti di do golle jan kan jukite ton balde tati Lutan gardan faɗo buram do kawrital fuɗɗino ton gal do kawtal timmito ila alan jabbino do le majjun yimbe la gombe ton be an gondi e famminede hono kabaru bara si tawsa ono na famu dum worri gal do kawtal ko yaati yimbe la teme dum joom iwri le lamu buren tumbut e gawe be gonno hawritinde ton kanko ministre kumin do kabaru ndiyam meje e kurangaaji le leedi meden di dulle o do wattu goto o adini yimbe la buren be wiide edem kanyo somaje fu ngaran yotta to buren to ko boyata miccete dem wiide o do bara si tawsa ko anni watteli henan yafa e milioji tem dre chapande jagom e jiddi sefa sekirab do katte nyalawma hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedaade hejo jamen ka fa hande kedde hedaade honno andir ronno do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam